Exi womukuba negwoli na womukuba bona bakuba mbakuba kati ozimba jakafuba tonyumira byange nkunamye wano bulange ombolerera gwe mange ate tompoleza eno sikot ngekizimba otujja nze negonjawo tulo tujja okuba mulabwe tampa dembe nsigale wakanemberera kulujja otulo tujja sikyalina bujja otulo tujja sikyalina bujja sirifundi tebakulimba ngamba gwanonye emikwano egizimba sijasanyusa nsi yonna nakizuula gwenyiza tekawolayini nga luula gwagamba siri naisi fatunywa obuugi mutambeko mitima gyakaluba gyakwata aisi lavu tenzirusanga nkoko olinga kizimba otujja nze nebonjawo otulo tujja okuba mulavu tampa dembe sigale wakanemberera ku lujja otulo tujja sikyalina bujja otulo tujja sikyalina bujja exi yanensalako nga manyi vaibwe nensalako bwe baziba mukibala nensalako nentumya bereya nentula nensalako nze ngenda nebagenda sereka ku bantu nga suspenda gwebuuza bosa that's life mwatru samu basigala samu bagenda tonyumirwa byange nkunamye wano bulange ombolerera gwe mange ate tompoleza eno sikoti otulo tujja sikyalina bujja otulo tujja sikyalina bujja
lungi nnyo ne
wamukanase Abedinego bebe the sound of Najuma Horace webale ekigoma ne okubye ngoma Horace okubye ngoma okubye ngoma
Horace
tebanabano bakyatya